Hezekiah 17 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2. Ndodana yomuntu, yisho imfumbe ukhulume ngomfanekiso kuyo indlu yakwaIsrayeli. Verse 3. Uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, ukhozi olukhulu olunamaphiko amakhulu noluzimpaphe zalo zinkulu lugcwele izimpaphe ezinemibala eyahlukeneyo. Lweza eLibanoni lwathatha isihloko somsedari. Verse 4. Lwanquma igatsha elisha eliphezulu lwaliyisa ezweni labahwebi lwalibeka emzini wabathengi. Verse 5. Lwathatha nasembewini yezwe lwayitshala emhlabathini othelayo lwayibeka ngasemanzini amaningi lwayifaka njengonyezane. Verse 6. Yamila yaba ngumvini owenabayo omfushane ngesimo ukuze amagatsha awo abhekane nalo nezimpande zawo zibe phansi kwalo. Waba ngumvinike waveza amagatsha wakhipha amahlumela. Verse 7. Kepha kwakukhona nolunye ukhozi olukhulu olunamaphiko amakhulu nezimpaphe eziningi. Bheka lo mvini wabhekisa izimpande zawo kulo, waphumisela kulo amagatsha awo ukuba lunisele kunemisele lapho wawutshalwe khona. Verse 8. Wawusemhlabathini omuhle ngasemanzini amaningi ukuba uveze amagatsha, uthele izithelo ube ngumvini omuhle. Verse 9. Thana, isho kanje inkosi uJehova ithi, uyakuphumelela na? Aliyukusiphula izimpande zawo, lunqume izithelo zawo ukuze ubune, kubune wonke amaqabunga ahlumelelayo bese kungafuneki amandla amakhulu nabantu abaningi ukusiphula ngezimpande zawo na? Verse 10. Bheka lapho usutshaliwe uyakuphumelela na? Awuyukubuna nokubuna lapho umoya wasempumalanga uthinta ubune emiseleni lapho uhlumele khona na? Verse 11. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 12. Thana kuyo indlu ehlubukayo, anazi ukuthi lezi zinto ziyini, yisho ukuthi bheka inkosi yaseBhabheli yafika eJerusalema, yathatha inkosi yalo nezikhulu zalo, yabayisa kuyo eBhabheli. Verse 13. Yayisithatha wenzalo yobukhosi, yenza isivumelwano naye yamngenisa phansi kwesifungo, yasusa abakhulu bezwe. Verse 14. Ukuze umbuso uthotshiswe, ungaziphakamisi, kepha ume ngokugcina isivumelwano sakhe. Verse 15. Kepha wahlubwa kuyo ngokuthuma izithunywa zakhe eGibhithe ukuba aphiwe amahashi nabantu abaningi. Uyakuphumelela, uyakubaleka yini owenza lokho? Uyakusaphula isivumelwano aphunyuke na? Verse 16. Kuphila kwami, isho inkosi uJehova, impela endaweni yenkosi yambeka inkosi esifungo sayo wasidelela nesivumelwano sayo wasaphula, uyakufa naye phakathi kweBhabhele. Verse 17. UFaro akayukumenzela impi enkulu nebandla elikhulu empini lapho benqwabela iduli bakhe izinqaba ukuze banqume abantu abaningi. Verse 18.
Ngokuba udelele isifungo ngokusaphula isivumelwano, wakwenza konke lokhu noma enikile isithembiso sakhe, bheka kayukuphunyuka.
Verse 19. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, kuphila kwami impela isifungo sami asideleleyo nesivumelwano sami asaphulileyo ngiyakwehlisela phezu kwekhanda lakhe. Verse 20. Ngiyakweneka inetha lami, abanje ogibeni lwami, ngimyise eBhabheli, ngimahlulele khona ngeseqo sakhe ece ngaso kimi. Verse 21. Bonke ababalekayo bakhe kuwo, onke amaviyo akhe bayakuwa ngenkemba, nabaseleyo bayakuhlakazelwa kuyo imimoya yonke nazi ukuthi mina nginguJehova ngikukhulumile. Verse 22. Isho kanje inkosi uJehova ithi, nami ngiyakuthatha esihlokweni somsedari omude, ngisitshale, nginqume emagatsheni amasha aphezulu elithambileyo, ngilitshale entabeni ende ephakemeyo. Verse 23, ngilitshale empakameni yentaba yakwa-Israyeli, veza amagatsha, lithele izithelo libe ngumsedari omuhle. Kuhlale phansi kwamagatsha wonke izinyoni zezinhlobo zonke, zihlale ethunzini lamagatsha alo. Verse 24, yonke imithi yasendle yakwazi ukuthi mina Jehova ngiwisile umuthi omude, ngiphamisile umuthi omfushane, ngumisile umuthi oluhlaza, ngihlumisile umuthi omleyo. Mina Jehova ngikukhulumile ngakwenza.